Sarankani unye lameriki jamana kuntiki dankan Kamala Harris ka tama tili flana Ghana jamana kan tabulo fambado ye Aka doko kunkelen tama farafina gunka Misi fe akarangata Tanzania ani Zambi jamana kan
Be with you here in Ghana And to the people of this incredible continent.
Arisie ayiraka foko abe sininye sigi ubolo sigi ne farafina kanyeta haklina barake chukukurawi. Akasa rangani nkofe, lameriki jamana kuntiki dankan beda tra jikan sisikulu dankan belebele mimbe kukojidala. Ne atoko ko Chateau de Cap Coast laje. Chateau de Cap Coast ye yoro kenengere minye lawale la farafin munu njago ya minena katano ye jonya straufe lameriki jamana kan etume labo damu fe ye. Nisalila utume farafin minene nunu jago Jagoya Siri, Jika Sisi Kumbanu Sanfe, Kasoroku Jagoya Lata, Lameriki Jamanaka. Ankara Anka Deme, Anibado, Farafinaka, Hakina, Barakura Straula, Emi Menakes Wabuye, Kakabako Soro, Ani Tabulo Kura, Yakubayalu, Ebla Dunia Soro, Babulu, Straufe, Haris Kafola, Nesinsilie Aka, Farafina Kanyeta, Kenya Bolo, Anibulochi Jidlaunka, Kafara Sene, Ani Baile Malu, Fene, Strauka, Srakanga Yira, Lameriki Jamanana, Minte Kafo, Ko Ankanka, Ambarakenyon Deme, Gakadakan Kafo. Foko ani ambara kenyon kakan kalakenye ambara kenyon fe
by African innovation.